Yeah, Badman Cruising. Any which day you back and I make a copy. Cheers, gang.
Medicine selector.
Mungu baba nipo mbele yako. Nawishi kila muda niwe wako. Mana sifa na uzuri wako. Napenda nikabizi moyo kwako. Ya utabia chukia, kutwa nalia, unanaisikia. Maisha yangu amepanda thamani, wanatamani wanione. Eti napita na gari gani, wateme mate wanisonye. Maisha yangu amepanda thamani, wanatamani wanione. Eti napita na gari gani, wateme mate wanisonye. Tobo tobo wanimetobo. Zama za kale si kutobo wanapiga makelele. Mtobo tobo wanimetobo wananionea gere. Zama za kale si kutobo wanapiga makelele. Alisha semaga ya DJ Kibobo. Project ya Baba Godi. Haja panya makusudi. Pese niku wana noti. Maisha yangu wamepanda thamani. Wanatamani wanione. Eti napita na gari gani. Wateme mate wanisonye. Maisha yangu wamepanda thamani. Wanatamani wanione. Eti napita na gari gani. Wateme mate wanisonye. Tobo tobo wanimetobo wananionea gere. Zama za kale si kutobo wanapiga makelele. Tobo tobo wanimetobo wananionea gere. Zama za kale si kutobo wanapiga makelele.
Singer, singer, original sniper, Ruba Virus Killer, shoot the boy upon the place. Chess game, turn up.